Akumachita kupemba ke Kwada pasu pemba maule Abalu banja sino jise Kuma kazu wako nende simfia Ngarama kupiga nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Kuma kazu wako nende simfia Ngarama kublasha nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Mufia dendendendendende simfia Fujesa kwa mama ningati simfia Padenu makukweche sama sefia Ndiya menendi kusuwa yine simfia Ndabwela ndolipa fefefelefia Sakala posu sefia sametelia Mamuna kapokesa iye amakia Akapesa tola nyumba sama sia Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kupiga nende simfia Usijenjela naye iwe simfia Simfia, simfia Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kublasha nende simfia Usijenjela naye iwe simfia Simfia, simfia Kazipata makate tan 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 Muse umose ndake tan 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 Unamala sikia tan 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 Lito kwa matisha tan 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 Simfia sila black you know my kuda kuda Kuma sisla white you know as a papa Full of Chinese girl you know Watch out unu bala 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 To feel like it mani apai dem dagi Bae chumbuli la kabaiki Can't see me all me tighty Mamu na chapa but one ass in that nighty Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kupiga nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kublasha nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Mufia dendendendendende simfia Kujesa kwa mama ningati simfia Patenu makukweche sama simfia Ndiya menendi kusuwa yine simfia Ndabwela ndolipa fefefelefia Sakala posu sifia sametelia Mamuna kapokesa iye amakia Akapesa dola nyumba sama sia She give me love, she wanna give a lawyer She ask her number, she a go koya Pakita baby 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 boya She can't give me everything in a lawyer Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kupiga nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kublasha nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kupiga nende simfia Usijendela naye iwe simfia Simfia, simfia Kuma kazi wako nende simfia Ngarama kublasha nende simfia Usijendela naye iwe simfia
Simfia, simfia Pamarawiwanga.com